Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde tlatare noga e jekom lewru Desembre jena yamde soki der maison de la presse bamako jutino nodo kabaruji du yumar wayta. Kolitiji chogo asansi ngabile sa haledi medindi tutumbuto watu juno litra na wende sotede buteme didi sefa gawo litra na sotete temeli juifa yoto temeli jago. Fabi yoto yelo na kabaru nwende seri ya dekan tugire lele di medindi yelo na leidi ni worino ilu waini tol uri sisi mwak anye ambile kauta njana kwa festival hato kupno dil ogo banya kwa anye wade le noga ididi zanvye fa yoto noga ijiti le uru zanvye ndu obama kodo. Yalla malion ko be fana keba nafa no kangeji di ngorino do won fana batuma be ngadi li aljumaal de nonde e ngalure bamako de di won semba kabaruji di jogino do betande di bismillah moron e halate li sahali di be bino kule kewdi ciugo asanso wonde ngabude wattu juno do won to tumbuto be bi litran wonde sotere butte medi to gawoto litran sotte no kule godde temedi jifa yotto temedi jekum kadis sefa kambe joyen station gaji wombe tombe be bi kula ati sababu mudo yo waydi de na ko won ton nyaloma hande mo modu sama seko e sita CTP
to gawo tumbutu lesa leedi ndi jamarande soudalu fe membre mudun bangal kewal chugu essence
essence est vendu à 2500
essence litre gor ana ciotte temede joy yaade temede jeegon to menenga un yaaka fe gortan le leedi mando soni wida itan chugu transport e chugu somme hune fe allah hebata kasin mere teotra gor ma timma faabo amen sabe gidi latak amen me ye hono o kidala tofon essence litre goto temdre e malle hemere nolman joni temede didi e ciotira amen no sono halen ma gome tampi men yimbe loja pour tampu de hannen me anna fugma atakasin suno me wura
kewal chugu essence o mata masane do transport latido sababu golirde e client embe dun njaccadel mudum e we jibrila isufu joko horajo fedde donnobe katakatani gawu gila joni be do donnobe motoji di kay e di chugu transport mabbe le nokku
essence litre goto na ciotte teme e joy yaade fa teme jeegon to menen ga gawu med andi jati tida lay e client amen wonde mudum misal jati rewo ben sabu yaga jati wala feccogu somme kasin mede teutra homo fu tinno muinto
kambe njeyobe essence be kay jabal fi sefari du kabar mudu kanon jamarande ndardi lam kobe be fiide dabare kabaru lumoji ndiam yite le zongaji sahalgal
armobe ngadi communique mabbe kenya noka e julle wuro decembre dubbe golliti wiide won bonanda mo du itti nokko noddirte dum murja idum le lamu nara obe kolliti wiide odo bonanda yimbe lebe dondibe yiteji wombe tombe kanya ngadi do bonandaaji fewde e mabbe le majjun dembe nawtirindi woji mabbe di kanya fa yotto yimbe lewa mabbe gombe lebe bi du itti ki odo bonanda du watto jone be ngadi noddango fewde jamande tinno juddina hakkilaji mudum wala fu ko ni fana mabbe le nokkulde sona rente yimbe lebe kanya rente leedi malindi mang kumudum furum di do kabaruji fan ba hebe do beme amé andé to do page Facebook kanyé compte Twitter Studio 80 wattu joni imma draydi kanko Mohamed 5 wonde wadde dum won Mohamed 6 non biyeten o wonde wadde wattu joni don imma draydi ibn dir Atlantique di do imma draydi o projet ngaji kisibe anni wadde le gidrago hakkunde leedi Maroc e leedi Burkina Faso kanyé fa yotto leedi Mali leedi Niger kanyé e leedi Tchad le majjube ngaran wadde dati mawdi kanyé fa yotto nokkul o terengaji dogata e konande mudum kanko professeur Abdul Karim Jambutene gote andal kabaru kebe le nokko wiidum faabor sanne leede do nokkul no de ngori nyalawma hande ro kedde mako ma sifito hen
kulleji nyamtele leedi meden ko buri hewde modufu tiagan leddi yota ngara du anana to sabe handen heben kulleji nyamete le leede meden no yafri fatar kasin hunjine kebede leede yarda yeso sa je hande jati atama feli bankiji ko woni leedi meden kay kabaruji e rezo ngaji telephone nanan modu fu kulleji ko leedi Maroc fabri en hono kulleede arab ko heewi jabe wadunde leede meden son dum wadama anana to sabe jati kulleji nyamtere ko heemu dum ciogu mudum jippo fatar ciogu yafito hakkunde ka leede gaydu ana wa njafude dum nato sabe jati yimbe ko heewi heba golleji gadu wawa hebde lawol joda hala wada hakkunde ngal ledde yogaji kasin beede tinno watta koyde mudum e ngol dokkundirgo juude ko nato sabe du nato hunne ko hunjinta hore abadan
pour établir un accord de partenariat à long terme durable
wattu jone ngadana halde hono kabaru kambe chrétien be ko be ngadi julti mabbe kenyon ko no dir nuyel ko bamdi no ko no dirte do sigas fanjoto da tumbuto kanyen no ko no dirte de kita e yoro sofu kambe chrétien ngabe wonbe tombe be ngadi de do julde mabbe bi be ngadi duawoji fode e leedi malino yirwer hani hebrede le nokko jam e de der do warta le nokko kedden ko momor sama sew ko hebini en do hen
Kani Goita mbiyatami, le eglise yuruso mingoni, ni huyi sanne, fa anda kumbiyam, jam eweltare, edu indi anabi isa mi doona onfuf, yu yambere zertande ga tumutuga, ni huyi sanne hina nindato yambere, mchono hore yugul aduna anabi isa, gata nido anan don enne gilububwe, kisal, gilli, ejike, madam sirile marisuko mbiyatami, ninjata Allah, sabi mi juli hika, ele challan, minduo mowwe tawa enne e challan, yirivere, yu Allah jabu doa uja on ifuf, beda le suka be, kechen be fuf na gundi yambere hande le lead mali ikel narlu fuf yalla ede micito kanko nerado e tomonte en
le monde entier parce que un sauveur est né pour l'humanité
watu jone ngaran haldon kabaru botu ngaddo do bomo ko do le nogay did lewru dum won lewru decembre jabbi nondu le o do botu be koliti fa yoto yalla hono kanyo gon le leedi malindi jamande hani be do hen nafaji non kanko no dirti cheleman dum woni chemogo Suleiman Sankara o holitri wiide gote lamido pelle ko nayri bangal yigaaji le leedi mi dindi kany riwer le le folsa hengel e mangal mudum keddan ko masifi do en do faccitango sita sidibe
l'objectif
fana mudun yu yewre honane bala société civile ma wata wata kwari mon e golleji amen ko natto sabo kunfinde kabaruji duwan kangé den nokkuti kang tetetu e du sabi hannen so mo innu talgur ko noderte reporting ko jandade kabar nafa ittegol kangé nokkuti kang tetetu alla wadi ne on watti goto leedi maldu bami sariya goto ko nari bangal di golleji itun kangé le leedin yal ana yirmina kebal leedin yarra yeso golleji amen kasin ko fana mudun yu antude hudum wata wede darorgal golle draje ko humini gonde kangé le nokkuide kay entreprise ngaji halna di golleji honene kebam en yeerta yeso ko nafata bibbe leedi malni fu samme antignol man handen win nafa ittugon di kangéji jamana ko heemudun ana mila no wawa yede ciagal be yimbe gudde nokkuto kangel itetetu
c'est au niveau de la fiscalité
wattu jene ngarana haldi dum won kabaru fedde wonde to gawoto der fedde ne do tan komorgo wattu jene wiam be jaltini dum won idiameji mabbe jeebe dokkoyi sud docteur wonde ton dokko yaata hono jibaaji idiameji temdere dum be jaltini wattu jono no holitra wirbe kokki dum le noga en nay lewru decembre jabbe nondu sud docteur wonde to gawoto be bi jonon arande jaati be keba hono dedo idiameji kewde le nokkul mabbe de be jetti o do golle no worino sanne do kabaru yidi pudda do mi halni on hono kabaru kambe habbe festival mabbe ko no dirta o go banya kawtal mabbe jeena bal ko anni wadde bande le noga yidi fa yotto noga e jitti lewru janvier warondu le majjun golleji di be ngadi dum be jide journaliste be le noga yitti lewru decembre jabbe nondu fedde de no dirta jina dogonde subiki o do sicili ko nayri bangalo nuyde sariya de kan newtere le leedi meden di yalla leedi malindi ana wayli taw fa kebe famtar kebe Mamadou Sama Sy ko sita sidibe
e wi landini bebe ko buri unyaaji noga e unyaanjo jamare donta e le ngal do kawtal jeenobal ngale mudun leede kewde ngaran hono Niger Burkina e Guinée kadana adanyetugo horejo fedde landinonde
Guinée dogo kay faabtobe mudun fi dabiri honene jamare fu yaltirta wara holitita bawde mu hen ko naari bangal final tawali ne yembere waran janta do darorgal amir e final tawal meden do kabaruji maran e laamu leedi
renforcement de la gouvernance
Moussa Fane e gollowoto ministre finatawa e kalka woni otelangaaji e tourisiagal o kitajoral lannobe wiide gollirde makko de faabotobe
festival o go banya an jogi daroga manga do kabaruji finatawa de leedi menni sabi ne yembere ana kawrantuna amir en finatawa ka e balle de fu e damudun mede tewtra fa hanen lannobe ne yembere tinno jokina golleji mudum pati dun daro mede wondi e jingunde ne yembere me faabotonendu dan bod amen fu
disponible
gal lokortal jenobal gal teddengal mudum totta bobobe hertana kulintereji kewdi hono hiruji dewral lumoji finatawa konsernaji e tutundal hakilaji
sijo tamani yo projet fondation irondel do malido mo faba mudun ittira leleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
wattu jone ngaran halde kabaru dum woni yotere min noddeten zoom sirnden kala hono kambe kititobe jamde de le gudroji di wakkati fur hono worri sita sidibe
watti fo ana mata le genni bamugo yoga ana ekintina mirabe modon donugo motoji fa yotta donugo mobilaji de datti mawde le gennini ali yo netto goto ekintina menu mudun yo ho dubi sappo donugo moto ciagan o suka ekintinama li denete woni ton ali habbi an ya handen nabdo do datti mawde di ekintina hono moto dognirte ga o suka anda sariyaji naari bangal dow ngodo datti mawdi di berda makko fuddo tan tajide on hula sanne ciagal mudun annanan yimbe ana wada sonerji tatteji fu ko immo lawol mo yoga jati ana muya sammundemo dum gonga jati ana hasina do ekintine honene baddo dognirte ga nokkuje yogaaje hunku haani cubede yala dun wade son wala dun haltuna do golleji mudun ekuntun ko jamaare honene moto ma mobile dognirte
wattu joni en garan halde hono kabaruji ɗi en mbiyan ɗo garten haddude duw e kikiɗa ko e ñalawma ko noon biriten ɗiɗo kabaruji fuu so gabbiddo bmm ande toɗo mbawi heɓude ɗum to application studio tamani o fande fanje e feyno kono andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu
gattono koye moɗon hakkillo ñaw jonte noddirteɗo dengo o ana wodi ley Mali yimɓe hewɓe taggita wiyede o nangi ley leydi meɗen ndi Ousmane Touré ñawɗo cantanaɗo holti en hono o ñaw wori
ñaw dengo o nangi kam fuɗɗiral nawalla calɗi nawalla hoore metti ɓernde sifa tampere momde eko nande muɗum ka noon nawalla calɗi ɓurata fof tampirde
joomum
ñaw jonte denga hana yebede sawrugol makko law tan wattade fa cantineɗa woni ko holti wiide Touré
yo gonga ɗum ngu sambinta oɗo ñaw ka mo wolda fii e jonte palli ma jonte goɗɗo yo ñaw denga mo hana fii yebede nomo satiri bonoda ni ndenno tinoɗen ƴewtoyade oɗo ñaw ley cuuɗi dowotoro yalla hakkillaji amen nambalto
ɗum ɗo yo kabaru iwranɗo no sijo tamani e faabodirɓe muɗum
ministére kumaniɗo cellal kañum e hinna yurmede
wattu joni en garan halde hono kabaru concours fonction publique ko fuɗɗi ley yontere ƴaɓɓinode ley leydi meɗen ndi ɗum woni yimɓe latoɓe fa naata ley cuuɗi sara wusinkoɓe laamuɗi ɗum fuɗɗama dow wattu joni yamare nde won hollitinɓe wiide hono heɓude kayitaji ɗi wakkatiji ɗum wona ko yaafi fa keɓen famtare gareke mo min e sitan sidi ɓe mum keɓni on dow hen ko heewi dartoɓe gomɓe ɗo Bamako ɗo kollitiɗo wattu dokka ɗo ɗum raɓɓiɗi sanne les majjum ɓe mbi on ɗo wattu fa keeɓa kayitaji mbiya ɗi fuu wona ko yaafi
kalsi ko yoɓete fa keeɓa talkiɗi kasindinɗa e muɗum ndu mairiji ɗi cogguji muɗum walda sarti joƴugol talki fa naata e armé o ko junnako laati sababu tinnuɗo heɓugol talki yogaji hono casier fa yetto nationalité fay so a joini wajibi kina doma balɗe tatina ɗum balɗe nayyi fa kewtaɗo
les raison ngaji ɗi ɗuɗonɓe tawa ɓe mbi heɓude kayitaji ɗi wona ko yaafi ley nokkulle mabɓe ɗe dow sababu wayde e ndenago noon wonɓe nokku noddirte ɗe menaka kañe ansonga ko nandi e muɗum kollitiri wiide
sarti momi dokki o e juuɗe amen minen gomɓe menakaɗoɓe ka ana raɓɓiɗi yorosoɗo min ka tiɗɗala fuu mi yiyayi seguɗo ka miɗen miidi gouvernement o ana hani haltana yimɓe sarti mo dossier ji ɗi hani juƴinede e muɗum
andanɓe kabaru golleji kolliti wiide ko ɓeɗo sukaɓe kaali koye ɗum nanga hoore jaati noon kanko noddirteɗo Mamadou Baba Jekiti o inspecteur du travail politiri wiide
sarti o ka ana raɓɓi wajibi kina gouvernement o junna ɗum yontere na ɗu balɗe sappo e joyyi yala yimɓele hewɓe ana heeɓa juinde talki mumen
yoga e cuuɗi mairie ɗi kollitiɗo ana gondi e wadde ko gatta fuu yalla dartoɓe an keeɓa kayitaji muɗen ko yaawi noon cuuɗi mairie sigaso kañe bankoni ɗo Bamako ɗo kollitiri wiide
mi puɗɗi goleji amen ɗi e l'air momi mbowi fuɗɗide ɗum o miɗe jokkito goleji ɗi e hoore fa mi ɓetto air jipagol min ɓeydoroke yimɓele golloɓe golle o ana yaaha no yawiri sanne joon
fa waydi ndenago heɓene golle no kayitaji ɗi joƴƴinirteno kañe no sukaɓe ɓamirto eno fan hani ƴewtede noon kadimi e ande kollitiri wiide ɗon kanko noddirteɗo Ibrahima Mamadou koni o dow tawa andanɗo kabaru politique
hande to ande ɗe yetti to a hasindina fey yaade darayade ñaloma kiɓɓo fa joƴina ɗereji maɗa fewde concours goto eɓe kaani newnande hayeɓe jiɓɓe wadde concours ngaji ɗi golle o saabi sato a tawan ɓe ngala fayi essence hoɗum fuu saabi so ɓe mu'inta site internet maɓɓe goto moɓe mbawi nardude yimɓelle fuu naroɓe gollande furobana naroɓe ɗum wadde concours le leydi amen ndi yaaha windoyo to so ɗum tawam le suudu ministére o hoorana ɗu direction nationale fonction publique to
fa tiɗallaji wayde golleji sukaɓe heɓene jogala wajuɓe nayiro bangal demale ko nandi e muɗum no ɓeydiri wiide dow hen
wajibi jonka jande gaɗetene ne furdine e golle ko watte leede amen di ko so mi jibbe fa jande ko watte ko tawa ana yaada e golle ko watte leede amen di ko wajibi kina jande bangal technique fa yotto jangingol yimbe bangal damal faabe sabi leede amen di yo leede to demal watte dum tan waawi laata sababu hun chande hore tiddal bangal rafi hebugol golle hayabbe leede
mi citire wiido concours natude ciudi sarwusi jidi juddinde kayta yi dum fuddi ilale go lewru novembre ndu dum timayalle chapantati lewru novembre ndu hitani kandele leedi malindi fe mangal mudun anni bamede be dum yam fa ujnere e temet nay e chapande jitti e jenay ko min darti yalla suru humnu kabar examen ay leedi meden di fami lando dum o do kabar wurdino wala fuko be jabi jabaade do hen